Black Market Records.
I'm sure you sunny sana na 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 na. Anauliza kani kuna dosa na 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 ama. Na vile nasimama jana nilikuwa machanga nga 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 ah. Anauliza kani kuna dosa na 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 ama. Namshoni usani sana na 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 na.
Mtipa ni komedia ni kichizi, ondoka mboki yangu. Mtipa nda kubondeo kinto kwa zoni yangu. Shore akama pewe na bill ni yangu. Fistu waga kubwa na kula na ndugu zangu. Niko na mada case juu ya kutupa pesa. Atemtama ni robbery na mina rowesa. Ni usani tu dish kubelevu ah ah. Deja vu kama nezangu wa mgu.
Anauliza kani kuna dosa na 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 ama. Na vile nasimama jana nilikuwa machanga nga 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 ah. Anauliza kani kuna dosa na 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 ah. Na vile nasimama jana nilikuwa machanga nga 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 ah. Anauliza kani kuna dosa na 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 ama. Namshoni usani sana na 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 na.
Mi ukwa mbaduliza mada. Sa producer menseti vitu bada. Producer swaki cheza vitu hada. Unalipuka, teacher I'm the class ati ah. Nimenyo kuteyadi na abduct fake. Chain chain simpe, kichwa yake iko na vase. Nilempe short moja sahi anatoa kinjeva. Kwa zangu nilemsho sana na 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 na.
Anauliza kani kuna dosa na 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 ama. Na vile nasimama jana nilikuwa machanga nga 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 ah. Anauliza kani kuna dosa na 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 ama. Namshoni usani sana na 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 ah.